cocktails.
Walaimi, sitaki kitu, sitaki chochote. Nataka mapenzi, kama soivu, tanizika. Si umwi kitu, si umwi chochote. Na umwa mapenzi, jama mweze nimeridhika. Na bado, akinipa na nipa. Na kuna siku tunapa, ufunua funika. Tunafika kwenye pa. Eti will you marry me? Will you marry me? Ani will you marry me? Will you marry me? Eti will you marry me? Will you marry me? Ani will you marry me? Will you marry me? Napewa vitamu huku, kuna udambwe dambwe huku, mambwe mbwe nyingi mambo kibao. Na tena mwenzenu huku, nimejawa na shauku, natamani avuke huku tufike kwao. Mina ye kitambo, tushamshinda shetani, na mambo ya kwetu ya ndani, hayatoki nje ni ya ndani kwa ndani. Ananipa mambo sochi nikitandani, na tukigombana kwa ndani, haya toki nje yanesha kitandani. Eti will you marry me? Will you marry me? Ani will you marry me? Will you marry me? Eti will you marry me? Will you marry me?